Wherever you are, I love you. Wali sambilishe ukutindika bakalamba. Wali sambilishe kukanapo kifishili fyandi. Nomba ndi mulu mendo mukalamba. Nalishibi kwa mwi, sonde leonze.
Ilelo nali fionde fwaya. Ilelo kabienu kunde fwaya. Ilelo nali fionde fwaya. Ilelo kabienu kunde fwaya.